tambura nawe genda nawe omukwano gwaffe njagala okukumbe wambaze empeta yange nawe nyambaze iyo omutima ogwange zenguwadde gwe nawe mpeereza ogugo njagala gyekumbe nfuba nnyo okukutegeera onfuna essanyu oleme kweraliikirira gyene nkulabako enziga mpulira kinnumawo n'obutwambooya kati kankunani kaakawe taata twagalizanye obutwabeewo guno omukwano gwaffe kawube bukadde bwote gulivaawo onfudde omukwano gummalawo mpedde kuntambuza ntudde laba n'omukadde naye atidde tambula nawe genda nawe omukwano gwaffe njagala okukumbe nkwambaze empeta yange nawe nyambaze iyo omutima ogwange zenguwadde gwe nawe mpeereza ogugo njagala gyekumbe omukwano gwaffe njagala nnyo okubenga mbalafu oba wendi nsanuka buliwo oba wendi ne neekwata njagala nkutwale busaabala tulinnye ku lyate liseeyeeya buliwo oba wendi mpomerera naye oba wendi nnyongobera kino kyondazeeko kisukkuluma omukwano mungi kuwombeera tambula nawe genda nawe omukwano gwaffe njagala okukumbe nkwambaze empeta yange nawe nyambaze iyo omutima ogwange zenguwadde gwe nawe mpeereza ogugo njagala gyekumbe
abali banjogerera kati muwambe kyusa kona nyenya
minataka tuwe na wewe wawili tusigombane minataka tuwe na wewe wawili tusigombane
gaira amazima ga katonda omukwano gwe nkulaze sirikyusa era nsuubiza n'omwoyo gwange buli kintu kyolisaba nkikuwenga sembera nkukwateko omutima gwange gwegugo kwagala ddala ddala omukwano gwange sembera yadde bangi baseka kekaseera obasaalize